Kwa majina naitwa Ruth Mkwei Mwinjiro. Natoka, tuko in between West Pokot and Trans Nzoia County. Tuko kwa mpaka ya Trans Nzoia, West Pokot County. Yeah. Tuko na group inaitwa Onsoma Women Group. Kama kikundi tuliapply mambo ya tailoring as a group. Alafu tunashukuru Safaricom Foundation. Hizo vitu tuliapply tailoring machine, sewing machine, alafu za vitamba, alafu na ya sweater. Tuliletewa charani nne na Safaricom Foundation. Safaricom ndoto zetu ni real na imetusaidia sisi kama wamama na inatusaidia pia sisi kuelemisha vijana katika community yetu. Tunashukuru sana.